Singeli imetoka mbali, imevuka milima bahari. Safari sokila safari ya jani. Safari za maniga shiti bongo da. Safari za konde boje shibombo kra. Na safari ni kinywaji safari raga. Safari za ufikishwaji mulize dada. Umenikuta na kunywa pombe, mina futa bangi. Kijana chonde chonde, usirete ushashambe. Utachezea makonde, na karate za gambe. Na migumi ya bombe, washambe usiombe. Najua takonda usikonde boy. Wakizima taa washa koroboy. Zima kara watu wa enjoy. Zima data washa wifi. Tupa mixer washa die. Pesa Alhamdulillah, wanga wengi wa ushangai. Bila kuchukiwa out of boy. Singeli, dance. Singeli, oya tuende nao. Singeli, dance. Singeli, oya tuende nao. Singeli, you dance. Singeli, oya tuende nao. Singeli, you dance. Ati. Funga boti safari ya singi. Ati. Safari, safari. Ata safari ya chula ni Kigoma Vanga. Safari ya jini kabula koko bichi upanga. Na safari ya mahitaji kamulize baba. Hizo safari rimradi mwisho ajali kibada. Mwisho safari ya naekula ni kuiona shanga. Mwisho safari ya paula mali yoku mganda. Mwisho safari ya mchati kamulize danga. Mwisho safari ya wichi tafi waga mganga. Kuna safari ya chini, safari ya ngani, safari machini, na safari mezani. Ndomana umenikuta na kunywa pombe, mina futa bangi. Kijana chonde chonde, usirete ushashambe. Utachezea makonde, na karate za gambe. Na migumi ya bombe, pashambe usiombe. Najua takonda usikonde boy. Wakizima taa washa korobo, zima kara watu wa enjoy. Zima data washa wifi, tupa mixer washa dry. Pesa alhamdulillah, wanga wengi wa ushangai. Bila kuchukiwa out of boy. Dance, 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 dance. Da we be na me want you, I 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 want you. Eke shuka shuka watchin, I watchin, I watchin, I watchin, I watchin, I watchin, I watchin. Eke mana I want you, 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 I want you. Singeli, dance, singeli, oya tuende nao. Singeli, dance, singeli, oya tuende nao. Singeli, you dance, singeli, oya tuende nao. Singeli, you dance.
What? Usisubutu, wanyareo. What? Usinye, usinye gereji, jachambia spana.
What?
Na ukiwaona ambia Koba kifea Indo kush gang.
Gang, gang.
Walambeshi OG.
OG.
Buda zoni apa kushdadwa kushgeng. Saviora mblambesh, mburo mblambesh. Nazadwa Moscow kindomo. Kiniga wao kistiki. Namsodoki wa kesho. Mtoshi zadon. Aniko na producer yasa. Eyo chari.
Oya mako chari maona toto wa mji.
Manoma
Msaba
Lukasho Boskalewa Nazidi male Uwale Uwale pale wale
Mwanangu
Msodoki wa P.O.P. Kamiru
Dogo Juma
Mkameloti wa saloon. Dada wile dada Showboxa
Igara sayo
K.B. Tiger Skopa Nusko Bengo Shaxisa Championi Mido Chasimba.